Kiitko ulila nga
kuleni umyalezo ngo presiding bishop
isapho lokwa Maseko no sapho lokwa Shenqani.
The families of Maseko and that of Shenqani.
Umkhosi wonke kwamadodana asekwisile ekhokhelwa ngu president Mbangula.
All the members of the Young Men's Guild under the leadership of Reverend Mbangula.
Bawo bishop Ndwandwe.
His Grace Bishop Ndwandwe.
Bazalwana bam amadodana sewisile.
My brothers, madodana sewisile.
Tundwini.
I'm extremely sorry.
Tundwini.
Be comforted.
Niqhele ukubopha abanye abantu.
You are used to comfort other people.
Njengoba nisitsho nithi kwabanye abantu zundithwale naka.
As you say to other people, always lift me up.
Namhlanje sithi kuni nezinsapho uYehova zanithwale.
Today we are saying to you and these families, may God lift you up.
Ningakhali nizilimaze.
Don't hurt yourselves.
Ukufa asikoyiki.
Death, we are not scared of.
Uthi umpostile uPaulos ukufa kuthi kuyinzuzo.
Saint Paul says death to us is victory.
Ningakhali.
Please don't cry.
Ningasolani.
Please don't blame each other.
Ningasoli nomuntu obeqhubile.
Don't even blame the driver.
Ukufa kuthi kuyinzuzo.
Death to us is victory.
Andithi kaloku simane ukuthi la kufika ixesha.
We always say when the time comes, when Christ is revealed, we shall be like him. As if I can see Maseko and Shenqani. When they saw him, they say, truly, it is the one whom we know. When he shows them their rightful places, saying to them, you have tried your best. You have run the race.
Ndifuna ukuphakamisa amaqhawe.
I want to honor these men.
Amadoda abanesibindi.
The men who had a courage.
Abantu abaninzi abakholwayo bathanda ukufihla inkolo yabo ngeqhawe.
Some of the people who believe, they like to hide their belief on Sunday.
Komvulo bafuna ufana nabanye abantu.
And on Monday they want to look like other people.
Nathi nina kunye nalamadoda alele kule ndawo.
And you and these men lying here, you said,
sawuyo ungena ezirengini siculele ngoma besi.
We shall go through the ranks singing high.
Nokuba baphi mabayive ingoma yokuba ukhona uYehova ophethe.
Whenever they are, they must hear that there's a living God.
Siniphakamisele isandla.
We lift our hands up.
Sithi ngxenye.
We say sorry.
Xa hamba omnye wenu vuyani.
When one of you departs, you must lift hearts and say thank you.
Okwesibini nokokugqibela.
Secondly and lastly,
singasoli mntu nje.
While we do not blame anybody,
it would be inappropriate today.
Yaba akufanelekanga namhlanje.
For us not to make a call to this nation for consciousness of road safety.
Ukuba sinawuthi siphakamise ilizwi lompoposho sithi abantu mabaqale uba sihambe kakuhle endleleni.
Why are so many of our people the best talent perish on our roads?
Yena bantu bethu
amaqhawene talente ziginywa indlela.
This group is not the first one to have this tragedy on the road.
Eliqela elonokuqala kokuba liginywe ngolhlobo.
Many of our people
bantu bethu abaninzi
die on the roads of South Africa.
Baginywa zithaya se South Africa.
Allow me to say here today.
Ivumeleni ndithi namhlanje.
Every time you get into that car.
Onke ixesha ungena ngaphakathi enqweleni.
Before you start it.
Phambi kokuba uyichukumise.
Remember, this is a lethal weapon.
Khumbula oba eli lulukhwele kamtshowu.
Drive carefully.
Qhube ngendlela efanelekileyo.
Caring for those you carry and those who are on the road.
Uzama ukulolonga abo ubathweleyo nabo uzawudibana nabo.
I plead.
Ngiyacenga.
Particularly to those who call on the name of Jesus Christ.
Akumbi kwabo baphakamisa uYesu njengeNkosi.
Can't you drive that car as if you are worshiping the living God?
Awukwazi ukuqhuba la moto ngokungathi uphakamisa isandla zonqulo uThixo.
So that we shall all be safe.
Ukwenzela bamna nawe sisinde ekhleleni.
I think we must remember in our prayers the owner and driver of the taxi in which our brothers were involved in an accident.
Umnikazi kunye nomqhubi walanqwelo abantu kwethu bebekhwele kuyo.
We remember them before God.
Masibakhumbule phambi kuThixo.
We pray for them.
Bathandazele.
We can imagine the pain that they must be having at this time as well.
Sathi siyayibona inhlungu ekuba emibaba kuyo ngoku.
Yet in spite of it all,
kodwa ukho nje oko konke,
whether it's on the road
noba kusendleleni,
whether it's because of a terminal disease
noba mhlambe sisigulo esibhlungu,
we who believe in Jesus Christ,
thina abo babiza igama lika Yesu,
know that beyond death is life everlasting.
Yazo ba wawuwela umsinga wengcwaba kukubomi ngaphesheya.
So we may think that our brothers left injured.
Singacinga ukuba mhlamba abantu kwethu bayebonzakala.
Kodwa mna nomfanekiso wabo xa bevela.
But I've got a picture as they rise up.
Bevuma besiye ekhaya.
As they sing on their way home.
Bevuya.
Rejoicing.
Bevuya.
Rejoicing.
Besiye Nkosi.
Going to the Lord.